Wakuli za kampuni ya iso mwengi ya Nile Breweries Limited bawanja kide government na dala ministry ya mazino obutonde yongira amanyi mukulu wanyisa ekizibu ky'omujjuzo gw'abantu mu bibuga eggwanga liba lya kutuukiriza birooto byalyo ebyokukuuma n'okulabirira obulungi obutonde bw'ensi. Kizuuliddwa nti omujjuzo n'enkula y'ebibuga birimu ku ebyo ebizibu ebisinze okuvaako obutonde bw'ensi okwonoonebwa. Emmanuel Njuki akulira ebyamateeka n'ebyamawulire mu kampuni ya Nile Breweries asinzidde mu kibuga Jinja mu kwogerako n'abamawulire oluvannyuma lw'emisinde egya Run for the Nile, n'agamba nti obutonde bw'ensi busaana okufiibwako ennyo kubanga bwe butaataagana n'ebyenfuna bitokomoka. Agambye nti nabo abakola omwenge amazzi gano bagakozesa okusogola ebika by'omwenge eby'enjawulo era nti bibayambye nnyo okutereeza ebyenfuna by'eggwanga nti kyokka kibakatako nabo okukuuma obutonde bw'ensi.
Omugajira n'ennyanja Nalubaale bitwetaaga engeri gye bitubeezaawo nga bituwa amazzi, bituwa ebyennyanja, bituwa emirimu, naye ate twesanze nti waliwo kazambi mungi ava mu bantu ababeera okumpi amakolero agakolerawo, ate n'okuba nga olunsi ngeri gye tukozesaamu amazzi ago tetulongoosa, kasasiro ajja n'amazzi ng'enkuba etonnye n'atagenda yenna mu mugga era ne mu nnyanja. Kaba bumanyi nti Nile Breweries kozesa amazzi okukola bbiya oba okusogola bbiya, n'olwekyo amazzi gano ge tukozesa okuba nga mayonjo kitukwatako nnyo, ate naffe twagala tuveeyo tulage obuvunaanyizibwa obwo nti amazzi ge tukozesa ne community gye tulimu fenna tubeera nga tufuna amazzi amayonjo.
Emisinde gye badduse gyetabiddwamu abaddusi abasobe mu 12 era gyabadde kya mulundi gwa kuna nga giteekebwa Rotary Club ye Jinja ne kampuni ya Nile Breweries. Abaddusa beetabye mu misinde gy'olugendo lwa kilomita 21, kilomita 10 ne kilomita 5 nga badde baluubirira okusimba emiti ku yiika eziwera ddala 2007 mu kibira kye Mayuge n'okulwanyisa obukyafu obuyingizibwa mu ggogo Kiyira. Mu mwaka 2025 ensimbi obukadde 10 ze zaakunganyizibwa n'okudduukirira kaweefube ono olw'okuzimba ekifo ekisunsula kasasiro ne kakica yenna gwe bayiwa mu nnyanja Nalubaale okutwaliramu n'omugga Kiyira. Essunsulo lino lyazimbibwa Gaba n'okutandikawo emmerezo gy'emiti ku ssomero lya Lubiri Nabagereka Primary School. Maka Mpadu, omukugu mu by'obutonde bw'ensi mu kibuga Jinja, agambye nti essunsuliro ly'ebikyafu ebigenda mu nnyanja lyateekebwa mu bitundu eby'enjawulo e Jinja era nga biyambye kinene nnyo mu kwongera ku buyonjo obw'ennyanja eyo Nalubaale n'omugga Kiyira.